I'm so
ashamed.
I'm so ashamed.
DJ Kalaji.
I'm so ashamed.
See, I'm so.
Entertainment.
DJ Kalaji.
Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kalaji.
Nina stress imeja kwenye kichwa. Ushawasha. Nina stress imeja kwenye kichwa. Ushawasha. Nina stress imeja kwenye kichwa. Ushawasha. Nina stress imeja kwenye kichwa. Sogeza kiteka. Nikueleze machacha lonkuta. Kuna kijana ananisumbua.
sana mke wangu rahana nyumbani amani hakuna Aziza ni mimi ni mkimya sana usiye na umia roho yako Aziza ni mimi ni mkimya sana usiye na umia roho yako Aziza ni mimi ni mkimya sana usiye na umia roho Aziza ni mimi ni mkimya sana usiye na umia roho yangu nisije baadaye mikupata na wama nikaribu sifi yangu mwambieni
ama zake ama zangu za kufanani
asema mwambieni
ama zake ama zangu za kufanani
kimona mwambieni
ama zake ama zangu za kufanani
mwambieni
ama zake ama zangu za kufanani
napita gaki barazani ukashusha makarioni anajifanya yeye muuni Wezi yetu lianza tisi
Tabadilisha na majengo ya serikali Nini ende jela ye aende monchwali
Aziza ni mimi ni mkimya sana Masiye na umia roho yangu Nisije baadaye mikupata lawama Nikaribu sifi yangu Mwambieni
ama zake ama zake
Asema mwambieni
ama zake za kufanani
Kimona mwambieni
ama zake za kufanani
Mwambieni
ama zake za kufanani
Ayo, ayo, ayo
Wakati penda gizara huu
Ayo, ayo, ayo
Mwambie anajisa
Chagua wewe, wewe uwe wangu Mume wangu, baba ya watoto wangu
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you
And for you, ninabadili mienendo yangu baba
J-Kologi, that's D-E-E-J-A-Y-K-A-L-O-N. NJE. Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kolonji.
Asubuhi, wanja wa mapenzi moyoni umechafuka hey. Na misitaki kufagia upendo wende. Ninajua yangu roho, nitoko nindoko asa ipipenda hey. Ninajua yangu roho, nitoko nindoko asa ipipenda hey. Ninajua yangu roho, ninajua yangu roho, ninajua yangu roho, nitoko nindoko asa ina. Ninajua yangu roho, nitoko nindoko asa ipipenda hey. Domano kiwa tofauti baby, unanumiza ndani nani yeah. Badu najuliza nikipi sijatimiza, badu najuliza nikipi kinakumiza, badu najuliza nikipi misijaweza baby. Badu najuliza nikipi sijatimiza, badu najuliza nikipi kinakumiza, badu najuliza nikipi misijaweza baby.
Zako nimeziona, ati umechoka visa vyangu. Oh mama, mbona na kufurumu, si ungesema kama umechoka penzi langu. Oh mama,
Mix Masters Entertainment.
Nijikatae, aleta tenane, utaka tatuonane, vibaya hivyo. Tenane, unapenda tufokeane, vibaya hivyo.
DJ Kolonji,
na kuona gatu Snapchat au Insta picha ukipost, nibroku basi mama, nisikuone. Anakuja gatu Ibilis, natamani kwenda kwenu kushta. Maneno yako yanafanya sababu nakupenda sana, ndo maana unafanya visa niumie. Mwenzako bado mi kijana, nahitaji fursa nipe nitulie. Na moyo kanaenda mbio, nakaribia kukata roho. Mwenzako sina kibirio, nashanipiga keyo. Nipunguzie azabu basi hey. Unibiriki zotu mi bado nakupenda. Unibariki zotu, ona unazurumu yangu rafsi. Unibariki zotu, taniwa mama.
We are the Mix Masters Entertainment.
Meseji zako nimesiona, ati umechoka visa vyangu. Oh mama, mbona na kufurumu, si ungesema kama umechoka penzi langu. Oh mama, nijikatae, aleta tenane, utaka tatuonane, vibaya hivyo. Oh mama, mota tenane, unapenda tufokeane. Mio,
na karibia kukataro. Mwenzako, sina kibirio, nusharibiga keyo. Nipunguzie azamu basi, hey.
Unibiriki zotu,
mibado na kupenda baba.
Unibiriki zotu,
ona unazurumu yangu nafsi.
Unibiriki zotu,
pata habari umetolewa posa, eh. Ina maana unitaki umepata kibosi na kinakubamba pesa, eh. Wangu ulifata kiki uliishi na mimi kusafiri ya nyota, eh. Weli kisicho nisiki akiliki, ona unavyo nitesa. Harusi nitakuja, ono alivyo kubamba mama. Ninajua itaniuma, ila nitajikaza sana. Taleta na zawadi, nitampa mkono jama. Kisha siku kasani, nitaanza ondoka mama. Taleta tena ne, taki atatuona ne. Vibaya hiyo mama, kuta tena ne, napenda kufokea ne.
Go ahead and follow DJ Kolonji on Instagram at DJ Kolonji. That's DEEJAYKALONJE. Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kolonji.
Takufuru ya mkini.
Kesho, kesho, kesho,
wena ndo siku yako.
Kesho, kesho, kesho,
usifadhaike na hali.
Kesho, kesho, kesho,
omba tu afanya sana.
Kesho, kesho, kesho,
Entertainment.
Kila mwenye kumba ufunguliwa, hamtupagi mja wake. Sio mwenye kugomba kusujudiwa, wajibu wake. Lakini pia habagui maupe au mausi, achagui kipofu au kizivu, jitambui. Fungu la kulipo, sinungunike nafsini, utakufuru ya mkini.
Kesho, kesho, kesho,
wena ndo siku yako.
Kesho, kesho, kesho,
usifadhaike na hali.
Kesho, kesho, kesho,
kimama batu wafanya sana.
Kesho, kesho,
yeah.
ng'oniki sina viatu wenzangu wana miguu. Halalamiki wanamshukuru wale. Sinong'oniki sina viatu wenzangu wana miguu. Halalamiki wanamshukuru wale. Sinong'oniki sina sinong'oniki sina sinong'oniki sina viatu wana miguu. Sinong'oniki sina viatu wenzangu wana miguu. Halalamiki wanamshukuru. Sinong'oniki sina viatu wenzangu wana miguu. Halalamiki wanamshukuru wale juu. Swezi nkamletea makuu. Maombi ya kibrother tu. Wemweza kuomba magari na wachia sana mkuu. Kama kipande cha kwanza cha mbao kwenye safina. Mini kitu cha Mungu nafanya licho nituma. Kanipo bongo na misuli. Na roho ya kitajiri. Sina kitu ila sina rombaya. Sulaishi vizuri. Fukara na chukuru. Wa utajiri nse kufuru. Najwa bata najwa haso. Mini njiwa na kunguru. Vingi vya kumuomba Mungu kabla ya muomba utajiri. Naishi kwa mapenzi yake. Kuna kitu na unatari. Unapata ulicho ndekiwa Mungu kupi kama taki hata ukipora itapotea mradi yatimie mandishi. Mimi ndo Vito Corleone. Vitu vinaisha my way. Nifeni kwa mumini na everything kwa mbina.
Kanipa maarifa lolo. Ya kanipa nyadiba lolo. Kazi banyufa lolo. Oh no.
Kanipa maarifa. Ya kanipa nyadiba. Kikajipa zifa. Kazi banyufa. Awita ya mfame.
This is Mix Masters Entertainment.
Mix Masters Entertainment.
Mwambie nampenda, ananisumbua. Mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu. Mimi sina hali, naona mawingu. Nyota nyota mwezi, kizunguzungu. Hali so shwari, haki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, naweza sema nimepangawa. Mwambie siwezi.
Sara kamka usingizi sikampa katuki amka ni sirizi kakongo twende kamara kibirizi mapaja yake utamu michirizi michepuko imenuna imezira sili sili na weni kachumbari mayonnaise pili 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 manga kuna kili kili wanga kili manjaro nyumbani kwetu kisimili mwanga si mama niki si mama wima siri ni kilele ni kufikishe kwa kina umebeba beba mkungu wa muleba uchungu kama kwao wakajifungue leba umebeba beba mkungu wa muleba uchungu kama kwao wakajifungue leba
oh mama roho kwa kosi tuwe
oh mama roho
sitofiche dudu mapenzi
oh mama roho
dem call me a robot
kwa kosi tuwe
Kwani Mungu alikuumba na material gani? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani? Hey, una roho safi nyeupe kama pamba. Napendo navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. Them call me a robot.
DJ Kalaji.
Better know. Them call me a robot. Better know. Them call me better know. Them call me a robot. Teddy V. Yeah, 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 yeah. Kwani Mungu alikuumba na material gani? Kwani Mungu alikuumba. Kwani Mungu alikuumba na material gani we? Kwani Mungu alikuumba na material gani we? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo? Una roho safi nyeupe kama pamba. Napendo navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. We. You are my better half. Keep it down low, you're my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wako la ruli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Unafanya roho yangu yende bombastic. Bombastic, siwezi piga kona kona. You are fantastic. Fantastic, yeah. You are me food to my soul. Baby, you are me sunshine. You more than a silver na goro. You go you a kabi, you are sweeter than them. You got a killer figure hotter than them. Make me fly over them, coyote be sad than them. You make me want some more. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wako la ruli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo.
Yeah, go ahead and follow DJ Kalonji on Instagram at DJ Kalonji. That's CEEJAYKALONJE.
Yeah.
I swear she's so sexy, muni sina keshi la kwangu so kesi na uchuna. Na 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 na.
Sitopenda, itamkufuru mola. Unajua, umenipa maumivu sugu. Maumivu sugu yasokwisha yote. Sababu ya kukupenda we. Sitochoka kukuombea kwa mola. Akuzidishie baraka. Atakukupenda wewe sichoki. Jua kunipenda sio lazima. Siwezi kuijenga chuki. Make najua nilijipa imani mwenyewe kusiku tamitha mimi. Ila au kuwa na basi yangu wewe na mimi au kuwa fungu langu kungoja yote kwa nini leo moyo wangu na ukanda mie.
Sitapunguza mapenzi
nawe
kukuchoka siwe.
Mr. Bonventure hapa straight toka Bongo mpaka Kisumu Naivasha Nairobi Mombasa kila kitu guda guda na muda umefika sasa kutuma posa kwa huda. Kucheka cheka na masnichi staki wamesha chezea bloku kwenye simo wanipati. Bize na tuwa show kolabo za nchi za kati. Na shangaa unaini disi na huna tamchongwa laki. Mademu wa wonge nani labda bando la chuo. Hata mkisema sisi mami fresh sinaga kituo. Mjini kupambana utoke jasho soda nanda. Ukileta story unabao na shauri ukajenge banda. Lizaliwa niwe tupaki tupaki obongo. Sema nkanyimwa six packs na kichwani sina dongo. Bila mkuyati wala vumbi la Kongo. Mademu anasema smart yani fresh aina zongo. Okay baba ngida baba ya Rostam mkorabo na baba yao. Meso wow style zao snapimwa na fikra zao. So wache watu disi la sisi society yao.
Nairobi teda tuko masa. Uliza mita kwa maboswa hey. Apa tukazi vila inafa. Oji kolabo na Rostam hey. Akia nani na you know.
Akia nani na you.
Na 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 you know.
Na 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 you.
Akia nani na you know.
Akia nani na, 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 na you know.
Na 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 you know.
Na wako chamuliwa nkina nani. Ndiyo sai wana wori. Tume pull up nandai na malori. Zima jama OG's killers. Walai mbaka shortis. Kazi zain kutuchambua joki saida karoli. They call me Mugabe zile pande za Dodoma. Hata Zimbabwe nina stamina ya Roma. That means I can't fall. Niko fam kisimiti. Kali mina stand tall. Jia fans na sikiki. Keep it mtavile wa super wana stare. Then know I got it all. Mine kaduka jo I swear. Wana penda ile luga na wapea. I don't do cheap liquor. Wani chupa za belea. In case I'm in a stew. Then if I snow na jana. Busy grinding back a shot. Iko na jashu ya jana. You on the top. Izo fako wa chana. I've been rapping toka NG. Za Vasco da Gama. Mini mchaf toka zama. Niko class moja blanda. Kwa darasa ya mziki. Mine kabas doko man. Kila kati na chora na wacha blackboard alama. Kama Castro I'm bad bro na bado na smama. Ujumbe itafika toka mtana mayolo. I guess that's why nikipiga buzz wana follow. I'm on a prong wome kaa kwa gondoro. Hawa star mina pao baka da hadi moro. Na hobi tida tuko masa. Uliza mita kwa mabosma. Hapa tukazi vila inafa. Ochi kolabo na rosna.
Follow DJ Kalonji on Instagram at DJ Kalonji. That's DEJAYKLONJE. Go ahead and get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji.
Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber. Nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber. Nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Kwenda resio ni case Mr. Kubada. Nikipetsi kwa pesh neka jute. Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber. Nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Kwenda resio ni case Mr. Kubada. Yakijisetsi kwa pesh neka juchanda. So mtu kila mtu ila ni mtu wa watu. Mtu shabu kuntu na ni mtu mbabu. So mtu kabu yu mtu ana utu na love. Lakini so mtu kila mtu na so mpu mbabu.
Nikusikia biti tu nkatamani fanye verse. Nka mcheki ngosha kanambia simba mbona freshi. Upesi upesi nkandika ni made kesi. Na sasa ngoma kitani menuka kama kikesi. I started young kaba sijeito chibudenga. Enzizo naito domo squeezy at lips denda. Fresh baba tifo manite baba nilani. Nasikia naito baba bluli hakuna mambo mitani. Mzuka ukipanda ukate viuno kama vanga kwa biti ya kubanda inobakwa na muza karanga. Ukinchukia sikosi ela hivo kwangu sio kesi. Kunkopia na Cinderella haiwezi kuwa freshi. Simba toka mbuga Tandale. Naona swala wana force tuwe sale sale. Viuno vidogo wanataka pensa pepe kale. So walitaka kiti ni mapadi kitanda wakalale.
Fresh. 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 Kipoku kwenye shagari, flash. Kwenda kwa miguu Zanzibari, flash. Kwa bunge kucheza kama, flash. Masela kula ganja naska, flash.
Silver fox kama bada buwa wandipa. Naito boss na naboka babangida. Fresh off the board niko Zanzibar. Nasmeka harufuni kwa na kandiba.
Kandiba!
Fresh kama pipi ya mint. Pipi ya bint. Pipi ile pipi ya lift. Pia please I wish I pia through your police. Iko weirdness a gear na kazuya release.
Wambie mjini jule. Wasitaman yote vimenipiwa. Kama ukipenda vya bure leta sana utapakuliwa. Baresa kuokota siso fresh. Kula chapati kwa kijiko fresh. Rihanna kuimba mrundiko fresh. Ako magu kwenda disco fresh.
Wana hila kuapa kutoka jasho pasi na mbio. Au hila papa ya kwamba wezi paka chadio. Wajweki fresh fresh kabla hii fresh ya jajus. Kesh kesh nafanya boss lady asake mabuz. Astake makuz sale piki yake pato tattoos. Tupu fresh tumekuwa squeezy so watu wa mojiu kwa tu. Na kesi kiwa manyunya mvo kwa siafu ni mafuriko. Fresh.
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 Tabasamu lako ndo linafanya nikukumbuke. Kinachoniumiza mwenzako unakulia chozi sifute. Mapenzi sidhani ilichobaki ni uadui. Unaona utamani kwa nini kweli maziwa mengi ukatui. Nami nina moyo yapita miaka mingi sijakona. Nami nina moyo mama upate siku moja uje nyona. Nami nina moyo. Every time they come in.
mimi sija kuona na mimi na moyo mama ungalisema neno moja ningezako sura yangu mama sura yangu ama moyo wangu mie moyo wangu ungezako sura yangu mama sura yangu ama moyo wangu mie moyo wangu
sickness swallow me. When me yes and you are dumping me in this wicked world, baby, everyone needs a company. My heart bleeds for your love. Get up, bleed for your love. Me can imagine if you know there with me or what I'm starting. I can't imagine you in my life, yellow what I'm starting. When I'm a man's a condo na bona na nikilala usikondo toni na kona. Ukipata mafu amina pata gaoma. I wanna be your lover and your friend and your owner.
Kwa mawazo silali mama yangu, basi rudi oh. Natamani ulitaje jina langu makusudi oh. Na mimi na moyo ya kutaneka mimi sija kona. Na mimi na moyo mama, upate siku moja uje nyona. Na mimi na moyo ya kutaneka mimi sija kona. Na mimi na moyo mama.
Chama sike madindindi. Nega sikuwe ziki pretendini. Use wasikize mabimbimi. Mama acha kuchomesha kama
entertainment.
Nipe vitu, nipe vitu konki. Nisha jiza titi kujikoki. Mama chama sike madindindi. Nega sikuwe ziki pretendini. Use wasikize mabimbimi. Mama acha kuchomesha kama indini.
You are so beautiful, you are my banana. Nisipoku tiaka machoni moyo ni kutiwa. You are my banana. My banana. You are so beautiful, you are my banana.
Yo, 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 yo.
Kuna
wakita kuda kuda. Baby girl life kuda kuda. Wala usijali wa kuda kuda. Kana umbali wakivuruga. Wana kibili ya mbali. Wana chosubiri kutupiga deo. Wana tamani tugombani kila leo.
You are so beautiful, you are my banana. Nisifo kutia kama choni moyo.
Oh my God, it's better.
Would you say, I, hey, 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 you never lose your,
watoto wananiangalia. Napambana sana na changamoto kuwatafutia. Nikikosa mzazi mwenzangu anakuja moto matusi kunishushia. Natumia nguvu kutafuta. Leo hii wawili watoto wananiangalia. Napambana sana na changamoto kuwatafutia. Nikikosa mzazi mwenzangu anakuja moto matusi kunishushia. Natumia nguvu kutafuta. Jasho laloesha shati chini nikiziba ufa juu linang'oka bati. Zile ngongongo kwa ndugu jama zishaisha kama simba. Miondondo mlezi wa wana lakini zali sina. Ama sauti yangu kwa Mungu Baba haisikiki. Tuseme dua zangu mbingu ya saba hazifiki yoyo.
Futa chozi futa.
Usiulize nalia nini.
Futa chozi futa.
Na isiziki yangu imepigwa pini.
Futa chozi futa.
Nikiwa kazini akili zote zipo nyumbani. Nikiwa nyumbani wakusalishe sina amani. Nakazana sana kimziki. Kweli napambana kubahatisha riziki. Walaomba mabawe ni roza choyo. Na ndugu zangu wakiwemo. Napata vupa nikibogoyo. Mungu ameninyema meno. Nikitazama watoto wangu njando wamezaliwa. Kwenye imani ya dini yangu wanasema nishakosea. Ama sauti yangu kwa Mungu Baba hey. Tuseme dua zangu mbingu ya saba hazifiki baba.
Futa chozi futa.
Kuna muda mleshi wa nguvu.
Futa chozi futa.
Mbuzi mtu mbumbu.
Kilichofanya nitazame upande mwingine. Unajua mapenzi dhati nilikosa. Moyoni nikateswa na vidonda. Naelewa bila we siwezi ishi. Ila inabidi nijifosi.
Wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione. Washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Aye.
SHI RKO Comedia.
Nataba, nataba, ah.
nishawishi upore wako na heshima yako. Kilicho 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 nishawishi upore wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri, watasababisha tuje kugombana. Aye. Angalia shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, amisa mubetu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele. Na uzadaga ili ninunue motoka nikurizishe. Unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapa nisikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa. Oh, oh, tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama, wanaona umenipa dawa. Oh, oh, wanaongea sana, chunga usije kuota mbawa. Oh, oh, ukana cha dilema. Matabili pweza penzi nitafi. Nacheka kiingereza bana nacheza ya watu na tupia mbani. Yamani natabili pweza penzi nitafika mbani. Kwa kweli hamtoweza bana nacheza ya watu na tupia mbani. Basi baby nikubatie mama. Angalia shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, trumpet. Karangi kake, Elizabeth Maiko.
We are the Mixmasters Entertainment.
Da kugumu kweli, toka nifike mwaka wa tano shapita. Ila simanishi nimeferi hani wangue. Washani kwa mishaga mataberi. Maswaibu kibau ya shani kuta. Maka leo kupona yote heli mpenzi wangue. Matumusi kumaulana. Tunapumua, tunapumua. Chiamaji, chiamaji sawa. Iliko toka sio nilipokuwa. Hiviri chenji vilo patikana. Tutakula na tutatanua. Tone moja lala ni dawa. Uliko kikubwa takukopua. Ila siumba migumi tatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara nimeshagoa. Ila ziumbaya ya migumi tatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara nimeshagoa. Funga na virango vyako na kungoje ya mama. Nikose ni haga na jirani zako. Afu nibebe miyogo nimeimisi. Funga na virango vyako na kungoje ya mama. Sijapata ila ziumba ya migumi tatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara nimeshagoa. Ila ziumba ya migumi tatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara nimesha.
kupenda na ito bwege nazi kwa kuonga onga sabuni chooni na maliza mimi kwa nini jamani kama wajuma basi mutajabu kanito salima hata kima pensi anataka bol makumu Avelina kada ya kumpagari eti anita nguvu sina
Kunifuatilia Nandika huu wimbo usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukombe kunini.
Naisha, hata sura inakosa nuru. Napukutika, nyonge mboga mikonguru. Namlidhisha, na wa mwisho kwenye msururu. Penzi la kujificha, mbele za watu waliko huru. Silika shiba, mwanga ndani nje giza. Kanipa ratiba, tamu ya kukila Jumapili. Moyo kimwiba, na hema shida. Penzi msiba, lina niliza mimi. Siku nikifa nizikwe na picha yake. Na imani, nitakutana na yeye. Siku nikifa nizikwe na picha yake. Na imani, uko tutakuwa wenyewe.
Ujitaji sana baru kachingua.
Umekumbwa na jini gani? Mbona mami hatuelewani? Hata jini kisirani so kama we.
Wala jini makata kufikiwe.
Kosa langu kukweka ndani. Haijulikani ndani mwanaume nani. Kila siku vituko tu.
Mara moja moja baby unajiweka down.
Go down.
Hata mara moja moja go down.
Go down.
Hata mara moja moja jiweke down.
Kwanza sema na moyo wako, usiringie uzuri wako. Kuna kupandaga mami na kushuka.
Tupendane forever mpaka kufa.
Usiku nikipita Twitter, mami na kukuta Twitter. Nikisema ni kucheki Insta, nakuta usha posti picha.
Pesa zisikupe uchizi,
kiburi na kutudharau.
Wale tulokupa shavu, sasa unatusahau.
Go down, hata mara moja moja go down.
Embere.
Go down, hata mara moja moja jiweke down. Go down, hata mara moja moja go down.
Embere.
Go down,
hata mara moja moja.
Nini wako fuasi na tumishi kazini utorosha asi. Ujanja mwingi kujua sana. Vyote mfukoni ukoloni basi. Tena mimi sio jinga tusemeza kweli. Nijejua thamani yako ukishenda mbali. Basi nifanye utakavyo moyo wangu meridhia. Yani ni kujisumbua kisira ni kutwa sira.
Sito wasikia.
Ni mfo
Rock it like nobody, suck your whole body. Rockin' everyday party, clean bitch, plain daddy. Oh,
before the night cuddle, we light up the brains. And then we pop bottles, fill the champagne. Oh, before the night cuddle, we light up the brains. And then we pop bottles, fill the champagne. Oh, before the night cuddle, we light up the brains. And then we pop bottles, fill the champagne. Oh, before the night cuddle, we light up the brains. And then we pop bottles, fill the champagne. Night cuddle, we light up the brains. And then we pop bottles, fill the champagne. Cause love is the thing that I have in my heart, and it's there for you. African queen that I need and I want every day, it's on you.
Love baby, kada kakona. Mando wa kretu kwenye machoma. Mau kila mechi to Maradona.
Tukisha waka and we sing along. Ooh la la la, ooh la la. Yes, we sing along. Ooh la la la. Ooh la la la. And we go like
waka waka, waka waka, waka waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka.
Jump off the jetty now, running with the young kings. Biggest boss everywhere we go, we run the streets. Never gossiping, I'm only with the big talk. Black bottle, so you know it's time for lift up. Big money, so you know I'm living by the code. Born with it, so you know your boy will never fold. Bel Air here, Bel Air there. We gotta have Bel Air everywhere. Bottles on ice, ballin' all night. Black Ferrari ball stepping out in all white. No, it's not a secret, meet me at the top. Black bottle boys, we'll never stop.
Ooh.